E ngā rangatira o te waka o Tainui, tēnā koutou katoa. Tukuna te mātauranga kia ora ai ngā kōrero tuku iho. Koeira te ia o te kaupapa I whakakotahitia ai ngā mātanga whakatere waka me te hunga rangatahi o Waikato ki te tai openga waka haurua e kia nei ko te hau kōmaru. Kua hoki ora mai te kiripua ki matua o te kiriata muru a tame iti no ngai tūhoe I ahi te reiria ki te wā kāinga, hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina. Tukuna te mātauranga kia ora ai ngā kōrero tuku iho. Koeira te ia o te kaupapa I whakakotahitia ai ngā mātanga whakatere waka me te hunga rangatahi o Waikato ki te tai openga waka haurua e kia nei ko te hau kōmaru I tū ki kāwhia moana I nanahi nei. Me te aha I tukuna e ngā tohunga whakatere waka o rātou mātauranga ki te hunga rangatahi I tai atura ki te kaupapa me kore noa rātou e nei mātauranga e kawe ki te apopo. Kei a te Okiwa McLean te whānuitanga o ngā kōrero.
Ko tā heke nuku mai te kai kōkiri nā wai rā kua taka te mana ki āna apataki nei. Ka mutu he nui hoki te whai wāhitanga o te wahine. He mea whakahāre te wānanga e te hau kōmaru me te toki. Me te aronga nui kia pīko ko te hunga mātātahi ki e nei tikanga whakatere waka. Mātai whetū. Ka haere ngā whakanui te roanga o te wiki nei ka mutu ka huri te mauri o te kaupapa ki te wai paunamu hei te tau tītoki.
Kua hoki ora mai te kiripua ki matua o te kiriata muru a tame iti no ngai tūhoe I ahi te reiria ki te wā kāinga. Wai hoki I haere atu ia ki reira whakatai ranga ake ai te kiriata nei ki ngā uri o reira. Hei tāna ko tētahi o ngā pāinga o te tuku I te kiriata nei ki te ao, ka rangona whānuitia e te ao ki tō tātou reo rangatira. Anei te reo o tame iti.
Ko te mea ke, ko tō tāua reo ka rongohia e te ao, engari ko te mita o tūroi, o te uruea, koeira te mita o te reo. Engari ko te reo, ko tātai te reo.
No reira e hoa māmau tonu mai ki ngā take hā kinakina e whai ake nei. Ki te whutupa aoro, kua puta te whakatau a te toki kai tākaro o te kapa ōpango a Ari Savea, hei te mutunga o te tau 2023 ka whati atu ia ki te whenua o Hapani. Ki reira tākaro ai mō te kapa whutupa aoro o Kabelco Kobe Steelers, ā ka hoki mai anō ia ki te wā kāinga hei te marama o Hune, hei te tau 2024. Hei tā Savea e hi kaka ana te wairua kia whati atu ia ki reira, he hia mō nōna te whaifeako ki te ahurea o ngā iwi taketake o reira. Kua herea ia ki tana kirimana tākaroa te kapa haua fiofio, hei te tau tākaro 2025. A kāti ake rā e hoa mā kua mutu ake I konei ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei hāora, ko leiri pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai. Hei pāho.